okulembeze wa disuti ya buyende ngaburu wa mune chitongole chukwala chewe chitwe cha fuwe Uganda batisese batongozo kuze na kukumina mukaga eranga zino za kurwanyisa kwa uka kareta mkenenya abana wakenda wa fumbiru wa kumiyake mito na abu wakenda wa webacho wakenda wa wanuka masumiru umukoro kuno gubadde wali kusunulia Ikanda Primary School mu disuti ya buyende matongozi ganyiza mkuno mchala chiba Susan Obotu Msimi nga executive director wishongo chitwe cha fuwe Uganda ategeze zanti msira chino bavudde okusobola okulondera abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abagenda bwe batyo bataraganyizibwa mu nteekateeka y'okusoma ne basigala ng'ebiseera bye eby'omumaaso biddugadde.
Tonight to end digital violence against all women and girls. We say is ending digital violence against all women and girls. Uganda, we decided the girl save the nation, saying that we should fight against defilement, marriage, and teenage pregnancy. So as we celebrate the 16 days of activism, we decided that instead of only being united against united against, you know, issues to do with GBV, we should unite against HIV/AIDS, we should unite to fight child marriage, we should unite to prevent teenage pregnancy and protect our children.
Omukolo guno gwetabiddwa abakulembeze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Buyende omubadde ne ssentebe w'erusi eyokutaano wa disitulikiti eno Michael Kanaku ategeezezza nti ekiseera baveewo n'eryanyi okusobola okuba nti balwanyisa abaami abagenzi bwe batyo baganza abaana abakyali abato n'abasinga ne baloka balemesa okusoma ekimu ky'agamba nti mu kiseera kino kyandisaanye okusobola okuba nga kyebwako ennyo essira okulwanyisa ebikolwa nga bino
Before which I want to inform you, after that, this time the chief guest, we have very many landing sites here. I have landing sites where we check the cross generational sex. People moving from places we cannot identify, they make money every day and they spend every day. They work for a kid like your own. They are business guests, spend what actually they use what we call mupa cash. Meaning, after working, they give you cash and you do what? You spend at that very place.